jirabe duka.
We jirabe duka.
Ngambia Uganda jirabe duka.
We jirabe duka.
Mama Uganda jirabe duka.
We jirabe duka.
Ngambia Uganda jirabe duka.
We jirabe duka.
Sure. Uganda jirabe duka. Kuba we kusange kunyiga matama. Na fatulie no mukava. Tewali vya kolo kuja kwa kweba kasho. Che Uganda chandi bade chinyuma. Na yobu zibu chili musike miguwa gwe. Nechirwade singa chaduka. Na yewe chiduka mamuba na alia wakati jirabe duka. Ngalengede mkuba tosi katira wawaka miramani ya kuba. Eno Uganda kube siba yone mkoba. Nerio ke kukuba nekule kango unya. Mwana banu bakuba. Mama Uganda jirabe duka.
We jirabe duka.
Ngambia Uganda jirabe duka.
We jirabe duka.
Mama Uganda jirabe duka.
We jirabe duka.
Ngambia Uganda jirabe duka.
We jirabe duka.
Sho, na polisi na yono baji wakulia. We kusanga mani tekuleka. Kule mera koji wacholina. Wogana, osula mukomera. Bane yiba mwana mwasuze mutia. Mofisi za kuchokulia. Yambo ya tarina. Woluawo, afira muka yumba kemwe.
Eza nabanja nazo za gana. Zendo waza zali za valondemu. Ubi ya wandi kati ya kulaba.
Chirabika muteka teka nze sali mugwe.
Government, where are you? Yeah, where are you? Enu jetuli mwana ngatu ayu ya. Ngatu ayu ya.
Twali tukola na ye katiba tuguba. Hemi guba tukuba.
Nabaga baka unga na bomu bagana. Enu loko dauni muji nyweza.
Tetu chafa kolona katufe tufanjala. Katutufanjala. Nomu lambu kwa kolona na gomu kusasuza. Uganda tulikuchi.
Where are you? Government, where are you? Where are you? Government, where are you?
Santa is a masiki to because the sun. Those are distance, if you see what you see. Unawa mungalo sabuni to mukoze sa.
Where are you? Government, where are you?
Where are you?
Where are you?
Where are you?
Government, where are you?
Where are you?